mabumba ya bidina ya kumana ndemwewe chilele chi kangefi ya lepa mashiri ya kwa moshi tapale pumre ingidi ya baka paka ndemwewa abakote wase wala imina mwewe bi na mko komesha kwa eni mitantu po mshani
kengeza
We come with the energy. Put in energy and then call it a day. Instana report, guys. Mm-hmm. So, team, try in, then people push it, guys.
Okay,
okay, let's okay. go. All right, cool. Hey, you guys are. Reserve aka camera ko.
Ama baggy akalimba.
Run for your life, bro. Run.
Kwanza akalimba takalelira so hapo. Nanga mayo ama bwera nawe. Si ndo yetenga.
Ama guys, takuli uko boy. Guys,
muri buroshi.